Amenifunza sio kama wa zamani kutwe tugombane. Yule aliyefanya nikajuta. Na sasa yari ya mapenzi ameibamba pamba na kuwacha mwenzenu misiwezi. Karibu yako baby ndo najisokeza. Nishajieka, asina pressure my love. We kama pampu zangu kipumua, waga napata tabu kiugua. Chungo sifanyi rafu tajani uwa. Ndoto bibi babu shati ya dua. Sasa yari ya mapenzi ameibamba pamba na kuwacha mwenzenu misiwezi. Nimeganda ganda For this love
let me be your everything, let me be your destiny.
For this love
you go be my medicine, you go be my remedy.